Ekitongole ekibangula abakugu mu mpereza y'ensuwa ekya Insurance Training College kitadde omukono ku ndagaano n'abakungu mu bya tekinologiya okuva mu kampuni ya Service Corps ekigendererwa kyakwogiwaza baweereza mu nsuwa okwetoola Uganda yonna. Babadde yalangiridde enkolagana eno ku kitebe ky'ettendekero lya Insurance Training Institute ekamwokya. Ssenkulu w'ettendekero eryo South Seremba agambye nti nga bakolera wamu ne Service Corps baakutumbula okugiyiya okutumbulira ddala ne technology ya mpereza. Ssenkulu Saul Seremba agambye nti abavubuka abagenda okubangulwa beba baliko obukugu abasobola okutumbula obuweereza mu matendekero agatali gamu n'obuyiiya.
Nti abantu bano betugenda okutendeka tetubatendeka kusigala eno mu ITC oba mu Service Corps, tubatendeka tubasindike mu industry ya bagenenga bayambako mu industry mu makampuni ag'enjawulo okulaba nti babayamba okubalowooleza ate n'okukola obuyiiya.
Abayizi kumbi bagenda okuganyula mu nteekateeka eno era basuubirwa okwolesa obuyiiya obw'enjawulo mu kisaawe kya Insua n'okugiyambako okunnyikira mu ggwanga.